igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 15. Asa abuza kuramya ibishushanyo, asezerana isezerano n'Uwiteka. Umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi, ajya gusanganira Asa aramubwira ati, nimunyumve Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe. Nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Kandi hariho ubwo Abisirayeli bamaze igihe kirekire badafite Imana nyakuri cyangwa umutambyi wigisha, badafite n'amategeko. Ariko ibyago bibagezeho, bahindukirira Uwiteka Imana ya Isirayeli, barayishaka barayibona. Kandi muri icyo gihe abasohokaga n'abinjiraga nta mahoro bari bafite, ahubwo abaturage bo muri ibyo bihugu bose bageraga imidugararo myinshi, bakavunagurana, ubwoko bukarwanya ubundi n'umudugudu ukarwanya undi, kuko Imana yabihebeshaga ibateza ibyago byose. Ariko mwebwe mukomere, amaboko yanyu ye gutentebuka, kuko imirimo yanyu izagororerwa. Nuko Asa yumvise ayo magambo, yumva nayo umuhanuzi Odedi yahanuye, arakomera, akura ibizira mu gihugu cyose cy'i Buyuda n'i Bubenyamini, no mu midugudu yahinduye yo mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, asubiriza icyotero cy'Uwiteka cyari imbere y'ibaraza ry'Uwiteka. Bukeye ateranya Abayuda n'Ababenyamini bose n'abaturanaga nabo baturutse mu gihugu cya Efurayimu no mu cy'Abamanase no mu cy'Abasimeyoni, kuko benshi bamukeje baturuka mu Bwisirayeli, babonye yuko Uwiteka Imana yiri kumwe nawe. Nuko bateranira i Yerusalemu mu kwezi kwa gatatu ko mu mwaka wa 15 ku ngoma ya Asa. Kuri uwo munsi batambira Uwiteka inka 700 n'intama 70, babikuye mu minyago bazanye, maze basezerana isezerano ryo gushakisha Uwiteka Imana ya basekuruza imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, kandi yuko utemeye gushaka Uwiteka Imana ya Isirayeli azicwa, ari uworoheje n'ukomeye, umugabo cyangwa umugore. Nuko barahiza ijwi rirenga, bararangurura, bavuza amakondera n'amahembe. Abayuda bose bishimira iyo ndahiro, kuko bari barahiye n'imitima yabo yose, bagashaka n'Uwiteka umwete wabo wose, bakamubona, maze Uwiteka bahihumura impande zose. Kandi Maka nyina w'umwami Asa, umwami amwirukana mu bugabekazi, kuko yari aremesheje igishushanyo cy'ikizira cya Ashera. Asa amutemera igishushanyo, aragihondagura, agitwikira ku kagezi ka Kidironi. Ariko ingoro ntizakurwaho mu Bwisirayeli. Icyakora umutima wa Asa wari utunganye iminsi ye yose, acyura ibintu se yejeje mu nzu y'Imana, n'ibyo yejeje ubwe by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu. Kandi nta ntambara zongeye kubaho kugeza mu mwaka wa 35 akiri ku ngoma.